smoking, baby, not you, my barbecue. My life is lit, like on the divine.
She on board, Nagula goes, of course. It's a bit old, bimbo, she falls. Achi and bo, Nagula goes, of course. It's a bit old, bimbo, she falls.
Very good at work without promotion, no rotation. I had to play without no formation. This is reality, we live in life. Mashaya kweli baba, atwigizi.
Imeni kuzamita, imeni funzamita. Legend, champion, kija vibaya undako. Usombuzi mongo, weko hela mezani. Spime hii mizani, hatu fonani.
So, don't fuck around, don't mess around. Gang, 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 gang. Boom, 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 boom. Pa, 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 pa. Shout out to my niggas the prison. My nigga Tony Dreezy.
Achi and board, Nagula goes. Of course, we so be toes. Bimbo, she falls. Achi and board, Nagula goes. Of course, we so be toes. Bimbo. Seafoods.
Oh my skills nigeza kumwaga. Haya maisha tuigizi. Huu moto kusimika uwezo wenzako anakosa usingizi. Script zote na chapa bongo movie. Real life si gizi. Real life si gizi. Mikoma both got cheesy. Pendo spendo utake ustake. Kitundo kitundo na penya. Mashuti ya mbada nafika Nairobi. Tasema natoka na Mkenya. Squeezing mpira ni ya kubonyeza. Tumesha sawu kute Kenya. Odds imedodokea kwa mnyama. Domano shinde ni mpema. Kwenye beat I'm going crazy. Gi. Kisikia maji na ita war out. Yuende ko London BBC. Who's better than me? Fuck PTSD. Who's better than me? Kwa KGT. Hard as fuck kama KBC. They underrate me na high side D. This shit is legend. Aliloni kongo mamoja na chila. Hii ni kuvimba kibuli uweze fananisha na chillers. Sijai kujua marapa wengine. Domana I'm curious. Na beba taifa akili ni nyingi utasema ni curious.
Achi and bull, Nagula goes. Of course, we so be toes. Bimbo, she falls. Achi and bull, Nagula goes. Of course, we so be toes. Bimbo, she falls.